ZambianTunes.com. Na mulamba face ni mdiepo kanzima ne karibo samba ise kwa demo mazulo na nshe kuacha kai kichilinga na manigas bonga kuacha jeni choka muvitenge kasambe veni pa mazulo ubele onitambe don wale paribe anga kambe kai lilo livo ninji session ni pambe yeah. Asese ni mwela zanga ni nose yeah. Asese na iwe ngani zako ni nose Asese ni mwela zanga ni nose Asese na iwe ngani zako ni nose Chiri na yusa Tabaka chimbira mayusa Chiri na yusa Azavi na narusi Chiri na yusa Baka chimbira mayusa Chiri na yusa Azavi na narusi Ati bwanji bakamba chilete moa Hapo pakona yes na tibebe ngoa But kata waikata yangu we tata Weza dunta bomu chibuko lokatata Especially weekend chalo chinkala bise Ukafunse vene babinemu matelo ndise Wamu getu walitenga chakula kachaso Fakapo henesi utosepo na kaso Lucy yali na milandu bamu funa bakanso Ati sawa leka moya vini da danso Hii dance ya iliko ndie yali na pazo Alenge samudala ate sako vipaso Nati ukari Beuza kamba yes Natina piva osa punda less less Wemba fish but invest a chew less Geneva kamba sipi panga pona sense yeah. Asese Ni mwela zanga ni nose yeah. Asese Na iwe ngani zako ni nose yeah. Asese Ni mwela zanga ni nose Asese Na iwe ngani zako ni nose Chiri na yusa Chimbera mayus Chiri na yus Azavi na narusi Chiri na yus Baka chimbera mayus Chiri na yus Azavi na narusi Ale sabaira nijibova Moreno afishi ngeberao nijisova Wafatata kukubele shamarofa Oro shabulo wenyimbo shandirofa Abati nari kwa tishama chinchi Konegi prizi uireka nifio mchishi Ine ya kufaa mente neko pisi Kudabwa na mabatu fwemba mwama kisi Asese Umatumba ya ndimu libema sese Yes Mwite meri ese Gawacha mairu waga ko Fese Yes Jine chimwena chamu kasa kantobo Ukani pepa zaku pasa kantobo Eta nangulero asusha lukobo Iwanu kobo kobo Yeah Asese, ni mwela zanga ni nose yeah. Asese, na iwe ngani zako ni nose yeah. Asese, ni mwela zanga ni nose Asese, na iwe ngani zako ni nose Chiri na yusa, baka chimbira mayusa Chiri na yusa, azavi na narusi Chiri na yusa Chimbera mayus Chiri na yus Azari na narus LK Mr. Bana DJ Kasa I see you Kawamba I got you Z-Wax on this one Spot I got you Exclusive from ZambianTunes.com